yeah. It's the lizard king. And something on top now. Yani kama utani toka underground paka ubiji, tokea uswazi paka town, wanesho nasepa na kijiji. Chekecha, pepesa, ukiweza cheza kwa kuteleza. Wanimaliza, kwenye meza, muhuni pesa nateketeza. Kosa kufumwa na demu wa mtu kiwa viwanja. Abilia chunga mzigo, mano kipolwa huna ujanja. Niko na manzi, yupo Gaza, nasema nataka bakora. Silete shazi, nipigwe tanzi, mana naona mnanishora. Yupo, aneupoza wangu moyo. Alipo na minipo, ananipa bila uchoyo. Tulitoa shikamo, zami yetu kupewa. Kata maji kama mamba, masnichi wachachelewa. Dizadi king, ndana nyumba, pembeni msafiri elo. Cheki Freddy anavyo yumba, melewa mpaka kelo. Hello.
Achaki wake
paka mo.
Achatu wake
wake paka mo.
Achaki
wake paka mo.
Achatu
wake paka mo.
Achaki
wake paka mo.
Achatu wake
wake paka mo.
Achaki wake
wake paka mo.
Achaki wake paka mo.
Rapa kutoka dom, sali sote na pita. Fika hapo ukaze njumu, soleta bifu tajuta. Acha maneno weka muziki, watu wamesha waka. Nimezunguko na walimbwende, makisi paka na choka. Demu wa mime, panda gishobo, mtoto wa mjini, unga solobo. Kata nyonga, sungu shemoji, wala sogo peshazi. Kileta fujo, kuna walizi, chungo simuwa gelazi. Zuguni mabegani kila napo kwenda. Amani kwa mashabiki, wote mdoni penda. Na kumbu kupendwa bibi, pale napo pendwa.
Zuguni mabegani kila napo kwenda. Amani kwa mashabiki wote mnaonipenda.
Achaki wake
wake wake paka mo.
Achatu wake
wake
achaki wake
wake wake paka mo.
Achatu wake
achaki wake
wake
paka mo.
Achaki wake
wake wake
kiwake. Achatu wake
kiwake
kiwake
paka mo.
Achaki wake
kiwake kiwake
wake wake achaki wake
wake
wake paka mo.
Radio King Blasta, Sandy Boy once again. Yeah, Black Miss Black Baba, Eagle Master, Team Wana Lakati. I see you, nigga. DM Chick, DM Chick, DM Chick, DM Chick, my baby.
Achaki wake.
The hit sound.